Nifikisha hapa, yeah baba.
Niseme nini Bwana, niseme nini.